Yo, Professor Puff and Stuff, hit me with some beatbox. Ah yeah, that's right. This one's for all the naysayers and dream slayers who told the Hawkman it couldn't be done. Listen up. Your mama is so fat, she's got a trash bag for a sock. She's so hairy she looks like she's got Don King in a headlock. Your mama is so ugly that her dog won't give her fleas. You could stick her face in dough and make monster cookies. Your mama's so damn big, her ass affects the tide. She's so huge that on their honeymoon, your dad hired a guide. Your mama's so damn poor, she can't even afford lice. Yo, the bitch got married cause she needed rice. Ha ha ha, that's right, I'm talking about your damn mama. She's such a skank, the other night I had to park my dick on her ass and wait an hour to get in. Yo, check this out. Your mama is so stank, she's like hot ass on a cold day. She's so poor that at McDonald's, she puts food on layaway. Your mama is like lettuce, a quarter ahead. When I said X your age, the bitch dropped dead. Your mama's so fat, when she hauls ass it takes two trips. Someone tried to kiss her, but he couldn't find her lips. Your mama's so damn ugly, Michael Jackson wants her bones. She's such a fucking skank, she'll give you VD through the phone. Ha ha ha, that's right. What you got to say about it, bitch? Ha 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 ha